waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Arada caalamka oo dhan gaartay oo ka dhalatay dhimashadii George Floyd ayaa soo gaartay Australia, iyadoo dibadbaxyo lagu qabtay magaalada Perth, kuwa kalena la filayo inay ka dhacaan dalka oo dhan dhammaadka asbuucan. Askari ka tirsan booliska New South Wales ayaa la baaraya, iyadoo la baarayo in xoog uu isticmaalay mar uu xirayay wiil yar oo Aboriginala. Dhacdadan ayaa la duubay askariga oo labada lugood u bixiyey wiilkan yar, taasoo sababtay inuu wiilkan yari wejiga dhulka ku dhufsado. Warbixintan waxaa ku jira codad calool xumo dadka ku abuuraya, sidoo kalena waxaa laga hadlayaa dad geeriyooday oo Aboriginal iyo Torres Strait Islander. Fiidiyow laga duubay muran dhex maray wiil 17 jira oo Aboriginal iyo askari ka tirsan booliska New South Wales ayaa ka sii dartay oo gaartay in xoog lagu xiro wiilka. Wiilkan yar ayaa leh, af xumo ayaad ku hadlaysaa, boolis baa tahay, ma aha inaad af xumo ku hadasho, ma Maraykan baa meeshani? Askariga ayaa yiri, sidaas ma aanan oran anugu saaxiib, dhagaha waa inaad furato. Wiilkii ayaa yiri, sidaas ayaa tiri, dhagahaygana inaan furo uma baahni. Askarigii ayaa yiri, saas anugu ma dhihin. Wiilkan dhallinyarada ayaa sida la sheegay ku yiri askariga booliska, daanka ayaan ku jabinayaa. Taas ayaa sababtay in askarigu wiilkan yar uu ku amro inuu sii jeesto oo gacmaha u gadaal mariyo. Markaas ayuu askarigu labada lugood u siibay, markuu dhulka ku dhacayna waa uu jeebeeyey. Wiilka yar ayaa yiri, daanka ayaan ku jabinayaa. Wiil kale oo wiilashii la socday ayaa yiri, maxaad samaynaysaa, wejiga dhulka ugu dhufatay, xanuun ayuu dareemayaa, maxay tahay sidan? Askarigan ayaa laga fariisiyey shaqadiisii caadiga ahayd, waxaana loo dhiibay shaqooyin xadaysan oo uusan dadka soo xiri karin. Wiilkan yar ayaa lagu soo oogin wax dambi ah, waxaana laga sii daayay isbitaalka St Vincent oo lagaga daaweynayay dhaawacyo ka soo gaaray jilibka, garabka iyo ilig dilaacay. Kaaliyaha taliyaha booliska New South Wales Mick Willing ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in la ogolaado in baaritaanku uu socdo.
I'm concerned that people will use this video, this footage, to create it into something that is not.
Waxaan ka walaacsanahay in dadku u isticmaalaan fiidiyowgan oo ay u beddelaan wax uusan ahayn. Sidaan hore u sheegay, dhammaanteen waanu la soconaa waxa dalka dibaddiisa ka socda, laakiin halkani ma aha Maraykan. Xiriir aad u fiican ayaan la leenahay bulshooyinkeena, waxaana ka walaacsanahay in dadku ay ka hor dhacaan baaritaanka oo ay iyagu go'aan iska gaaraan. Geerida nin madow oo Maraykana oo aan hub wadan oo ku dhintay gacanta booliska Minneapolis ayaa kicisay dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacaya Maraykanka, iyadoo bandow lagu soo rogay ugu yaraan 40 magaalo oo dalkaasi ka mid ah. Baaritaan madax bannaan oo lagu sameeyey meydka George Floyd oo 46 jir ahaa ayaa lagu sheegay inuu u dhintay neefta oo lagu dhejiyey kadib cadaadis ka yimid jilibka askariga oo qoorta uu uga hayay. Dhacdadan ayaa fiidiyow laga duubay, taasoo dib u soo noolaysay in dibadbaxyada halkudhegoodu noqdo ma neefsan karo. Halkudhegaas oo markii uu horreysay la isticmaalay 2014 kadib dhimashadii 43 jir madow Maraykana Eric Garner, oo isagana sidan oo kale dhimashadiisu sababtay dibadbaxyo. Australiana xubna ka tirsan bulshada dadka dalka loogu yimid ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Perth asbuucan. Dadka ayaa ku qaylinayay nafta dadka madowga qiimay leedahay. Waxay taageero u muujinayeen dibadbaxayaasha Maraykanka, laakiin sidoo kale in indhaha dadka lagu soo jeediyo dadka dalka loogu yimid oo ku dhinta xabsiyada dalkan Australia. Ma aha inay ku xirnaato midabka jirkaaga ama halkaad ka soo jeedo. Waxa muhiimka waa inaad tahay qof bini aadana. Taas ayaa atan muhiimka. Qof baa tahay, ma aha inaad macna la'aan u dhimato. Paul Silver ayaa sheegay inuu arkay fiidiyowga George Floyd oo askarigu dhulka ku hayo, waxayna la mid ahayd buu yiri wixii ku dhacay adeerkiis. David Dungay Jr. oo ahaa nin aboriginal ayaa ku dhintay 2015 xabsiga Long Bay ee Sydney isagoo dhulka ay ku hayaan shan ka mid ah waardiyasha xabsiga markuu diiday inuu joojiyo cunitaanka buskud uu cunayay. Ninkan oo 26 jir ah ayaa la maqlayay isagoo ku qeylinaya man neefsan karo ugu yaraan 12 jeer ka hor inta uusan dhiman. Mr. Silva ayaa sheegay inay dhacdadan Mareykanka ay ku soo kicisay dhaawacii maskaxda ee dhacdadii adeerkiis ay u keentay.
And our family do feel for, you know, George Floyd's family because we do sure know how does it feel to watch your loved one being.
Qoyskayagu waa u tacsiyeenayaan dareenkoodana way la qaybsanayaan qoyska George Floyd sababtoo ah waan garanaynaa dareenkooda markay arkaan qofkii ay jeclaayeen oo neefti lagu dhijiyay. Laakiin wuxuu sheegay in hadda la gaaray waqtigii dawladda federaalku ay soo afjari lahayd dhimashada xabsiyada ay ku dhintaan dadka dalka loogu yimid.
I'd say to Australia, we should be just as outraged as the USA with what's happening here in our own backyard. First Nations people are being.
Waxaan Australia ku oran lahaa waa inaan uga caroono waxa halkan dalkeena ka dhacaya si la mid ah sida aanu uga caroonay waxa ka dhacaya Mareykanka. Waan ogahay in dadka dalka loogu yimid lagu dilo oo ay ku dhintaan xabsiyada. Dawladduna waxba kama qabato. Haddii la fulin lahaa talooyinkii ka soo baxay guddigii qaran ee loo saaray arrintan, David Dungay Jr. iyo qaar badan oo kale ayaa weli noolaan lahaa maanta, ayuu yiri. Dungay ayaa ka mid ahaa 432 qof oo aboriginala oo ku dhintay iyagoo xiran wixii ka dambeeyey guddigii qaran ee 1991. Sanadkii la soo dhaafay oo keliya, Yumindumutin Kumachai Walker oo reer Northern Territory ahaa iyo Joyce Clark oo Geraldton, West Australia ka soo jeeday ayaa labadaba waxaa toogtay booliska, halka Victoriana nin iyo haween aboriginal ay ku dhinteen iyagoo u xiran booliska. Wax yar oo ka mid ah 399 talooyin oo guddiga qaranku u soo jeediyey ayaa la fuliyey. Linda Burney waa afhayeenada arrimaha dadka dalka loogu yimid ee xisbiga Labourka, laftigeeduna ka soo jeeda dadka dalkan loogu yimid, waxayna ABC-da u sheegtay inay ka xun tahay in shacabka dadka dalka loogu yimid ay aad ugu badan yihiin maxaabiista marka loo eego tirada guud ee shacabka inta ay ka yihiin.
In the Northern Territory, for example, something like 90% of the adult prison population is Aboriginal. In many other states and territories,
tusaale ahaan Northern Territory ku dhawaad 900% maxaabiista qaangaarka ee ku jira xabsiyada waa dad Aboriginal. Gobollada intooda badana sida Queensland, West Australia, South Australia iyo New South Wales, 30% dadka xabsiyadooda ku jira waa dadka dalka loogu yimid. Waxayna ila tahay in arrintan Mareykanka ka dhacday ay dibadda u soo saartay fursadna u tahay in Australia ay dib u eegto taariikhda si isbeddel weyn loogu sameeyo sida loo maareeyo xukunada xabsiyada iyo sida dadka aboriginalka loogu xabsiyeeyo dalkan Australia. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay inuu rajaynayo in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu si nabad ah u xaliyo dibadbaxyada dalkaasi ka socda. Laakiin isagoo la hadlayay Radio 2GB oo Sydney ku yaal ayuu digniin u diray Australiaanka qorsheynaya inay u dibadbaxaan si ay taageero ugu muujiyaan dibadbaxayaasha Mareykanka.
There's no need to import things from happening in other countries here to Australia. I mean, Australia is a fair country. I mean, Australia is not the United States. I mean, United States is a great country.
In aan soo dhoofino waxa ka socda dalal kale. Australia waa dal cadaalad ah. Waxaan ula jeedaa Australia ma aha Mareykan. Waa saaxiib weyn oo aan leenahay Mareykanku. Waqti adag ayayna marayaan. Waxaan u rajaynayaa inay ka baxaan arintaasi. Sida muuqatana, waqti adag ayay ku jiraan, ayuu yiri Ra'iisul Wasaaruhu.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.